Cash Bro.
Baby girl, ni mo wanji wenko unkwenda. Ebyo bihimba byakawu ebyonke binkunda. Orikiteka na biferwa mpura ningenda. Kachiviterwa na vitero tena twekunda. Ninataka kipini kyango mayabo. Ninataka kipini kyango mayabo. Ninataka kipini kyango mayabo. Ninataka kipini kyango mayabo. Nyende bihimba. Ninataka kuhimba. Kahura wajiteka yone tuka Ahameza wajipereza mpurura naguya Ogumu dodo kwa tamferes wali kushemeza Nogu konga kwa ino watori kuchechea Ninyende vihimba Ninataka kuhimba
Siza Daza kutanuka kujia wawa neighbor Mago niko mazima Tinda viha
Ninataka kipini kyangu mairabo Ninataka kipini kyangu mairabo Ninataka kipini kyangu mairabo Ninataka kipini kyangu mairabo
Ninyende
bihimba Ninataka